Tena njia yangu,
mkono wako,
unishike mkono,
we Bwana.